Yamale dance yo.
If you know, you know.
X words is again.
If we don't know, then know.
Hey, hey.
He's my
life. Come in, come in, come in, too.
A nigga on the beat. Oh,
Mister. Hey,
Sinister.
Mister Bill, busy bills.
Nigga gone, nigga ni mangani si funsaine.
The question.
Nigga gone, nigga ni mangani si funsaine.
Funse siti nido asa kami huza vambili.
Niganganeka ni mangani zifunsaini. Niganganeka ni mangani zifunsaini. Niganganeka ni mangani zifunsaini. Niganganeka ni mangani zifunsaini. Kuja moyo wanga ine ulipwa.
Oh ulipwa. Kuja moyo wanga ine ulipwa.
Kodi za kwaisa kusunga banja. Kusunga banja.
Kodi niga funse ne agogo. Kodi life ya nine li bombom. Ningala menya ngondo. Ningala menya ngondo. I'm gonna be the man, but the man is hard to be man. Yeah, simu bora. Nima yesa kungena kuwa sora. Nima yeso durugosha. Zimaganga je, zimaganga, zimaganga. Kodi za kwanisa kuisunga yanga banja.
Bismarck.